Don't commander. Be at an angle for the version of the pleasure. Life is a cycle, but sometimes it's a buckle. My commissary.
Ah, Tima Bela, Tima Bela, Tika Choka, ah, Tima Bela, Tima Bela, Tika Choka, Tima Bela, oh. Mabwela, ooh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ziyesesa uzibwela kota past 7, 8, 9, 10. Kota past 10. Ichi apa, icho apa kota past 11. 1, timabwela 2, tika choka 2. Timabwela flee, kuwelenga flee. Timabwela fall, kupatiki za zitatu izi kota 7. Ah, timabwela Tika choka timabwela kuwelenga timabwela tika choka timabwela uziwopa mulungu ndechi yambi chanzelu bimbi kile sukulu ze fully to open up your head ah timabwela timabwela Tikachoka I, timabwela oh, timabwela A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Timabwela B, kupatiki zapo E, easy go to B. Tika choka B, timabwela bo, tika choka bo, timabwela bo. Da, timabwela D, tika choka D, timabwela D, kuwelenga D. Do, tika choka do, timabwela do. Ukulendi umuntu, kale mwana wanzelu. Limbi kile kuchechize Fully to open up your head Ah, timabwela timabwela Tika choka timabwela timabwela 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ziwe siku la sabata guti nlachi 7. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday again. 8, timabwela 9, tika choka 9. 10, kuwelenga 10, timabwela 11. Kuchosela pozi na yi easy go to 7. Ha! Ah, timabwela Timabwela Tika choka Timabwela Timabwela
Timabwela